for training, running. Too much really, really. Now it's on early, man. Busy, look, really, really.
When you're beef from me, wanna beef from me. Beef from me, wanna beef from me. Busy, look, really. I tell you some gay, it's some gay. I just miss him as a chat, you chat, you know,
Chombo, mido wana na bonke la gogo. Ombe kitoka mtoko. Niko naye ni kila chocho. Kwanza tamlinda na pistol. Yamkin piga kikumbo. Ate mtoto amependeza ni kuache vipi tajie blesa. Tundo usifanye kachensa. Mtoto msikia na upenda. Cheki kwanza na uchensa. Think is the button na sikia raw. Siku wote na liamisha bala. Yeah, all night, all day. Kanegenda kaluba ni mpatie. Lipsi zake zimejaa mate. Yani body nzima ni kumbatil. Niambia nini, anaonipata chini chini. Mtoto kipandisha jini. Alafu kiti ndio mimi. Na tena nyuma ameja. Kumwache iyo na kata. Kenny bonke like a four.
Remember. Remember.